Tumeshuhudia harusi yenu nzuri kweli mapendeza. Mama yetu Gladys Rema na baba Festus wote wafurahi kumuoza mwana wao. Ndugu Justin Masia Justus Chrissy wampa bye bye Eda Esther. Mazera sigadili nishakwe, bye bye tumpeni, esa kuba yunenda, randi ya memtwa. Vigele gele adikote meru, mauwa mashikane, tunawaombe amema, esta na wako randi. Mazera sigadili nishakwe, bye bye tumpeni, esa kuba yunenda.
Shakwe, bye bye tumpeni, esa kuba yuna.
cheza.